Salubonani balaleli, welcome back to isiZulu. I'll be your guide in helping you improve your Zulu. I had taken a big break from isiZulu podcast because I've now started doing my A-levels in three subjects and British Sign Language. In order to help you improve your listening and understanding, I'll be speaking more in Zulu. This is lesson 13. We're going to learn about numbers. Inombolo, numbers. Inombolo, inombolo, numbers. I must warn you, Zulu numbers are very confusing. They do confuse me at times as well, because one person says this and then the next one changes the first letters to make it something else. You get the idea once you get used to speaking and listening to isiZulu though. Kunye, one. Kunye, kunye, one. It is one. Kubili, kubili, kubili. It is two. Kuthathu, kuthathu, kuthathu. Three. Isihlanu, isihlanu, isihlanu. Four. Isithupha, isithupha, isithupha. Six. Isithupha also means thumb. Isikhombisa, isikhombisa, isikhombisa. Seven. Isikhombisa also means your index finger. Isitshiyagalombili, isitshiyagalombili, isitshiyagalombili. Eight. Or you can say isibhozo, isibhozo, isibhozo. Eight. Isitshiyagalolunye, isitshiyagalolune, isitshiyagalolune. Nine. Ishumi, ishumi. Ten. Let's both try saying them together. Kunye, kubili, kuthathu, kune. Isihlanu, isithupha, isikhombisa. Isishiyagalombili, isishiyagalolunye, ishumi. Liyafuna ukuthi ngiliculele? Do you want me to sing for you? Kunye kubili kuthathu kune, isihlanu isithupha isikhombisa, isishiyagalombili isishiyagalolunye, isishumi. Singing is definitely not my thing, so I won't try that again. But you might try to come up with your own one.
You are fool.
That was Mandoza with Inwada. Asisebenzisenini izinombolo into sentences. Let's use the numbers into sentences. In isiZulu, the word ordering is subject, verb, object. The number always comes last. Isihlalo sinye. Isihlalo sinye, one chair. Amantombazana amabili. Two young ladies. Amantombazana amabili. Amantombazana amabili. Amabhuku amathathu. Amabhuku amathathu. Three books. Izicathulo ezine. Izicathulo ezine. Izicathulo ezine. Four shoes. Amaqanda amahlanu. Amaqanda amahlanu. Five eggs. Izimoto eziyisithupha. Izimoto eziyisithupha. Six cars. Abafana abayisikhombisa. Abafana abayisikhombisa. Seven boys. Izinja eziyisibhozo. Izinja eziyisibhozo. Izinja esiyisibhozo. Be careful of how you use the word izinja if you're talking with people. Amapheni ayisishiyangalolunye. Amapheni ayisishiyangalolunye. Nine pens. Abantu abalishumi. Abantu abalishumi. Ten people. Let's go over the numbers again. Kunye, kubili, kuthathu, kune, isihlanu, isithupha, isikhombisa, isishiyangalombili, isishiyangalolunye, ishumi. And from the bottom, ishumi, isishiyangalolunye, isishiyangalombili, isikhombisa, isithupha, isihlanu, kune, kuthathu, kubili, kunye. That's the end of our lesson today. I hope you can email me at zulumaiden@live.com. zulumaiden@live.com if you have any questions, comments, or suggestions. I will be very happy if you can email me and I will reply as soon as possible. Bye!